رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أمني أقولت وأسمعك شيئا kuduwayo olugendo neŋŋamba ntya ekisooka banaima kubiriza okwongera okuyiga obusiraamu, bakubiriza twongere okuyiga obusiraamu. Ate tuyigirize n'abantu baffe. Ekirala nti okwononeka kw'omulembe gwonna kasita omukyala maama w'abaana kyabeera kikola kinene nnyo ku ebyo abaana bye bagenda okuba. Nakafuna incidents bbiri nga zonna tezisanyusa, naye ekyasembyeyo olwo muganda waffe Allah gweyajjulula, baganda be abadde tabeewa nnyo bwe yafudde ne bakwata mayiti ne bagireeta, naye kyagenza okwetegerezebwa ng'abaana baabagabana n'omwami. Amakulu nti omusiraamu ye mwami n'atwalako abaana, ate era n'omukyala ye yalokoka, yafuna ebizibu bye n'agenda gye bagenda obitereereza, nga ateekwa kukola ki? Kulokoka. Kati bagenze okubanga abagamba nti omusajja bamaze omuziika ab'ekikabalayo ku baana, bagenze okulaba nga kugamu kumannya bageekanze tete Jowani, ng'ate gundi yamuzaala Sulaimaani kize kitya. Omukyala n'abagamba nti ye tokkiriziganya tubagabane, atwaleko abamu nange ntwaleko abamu. Era abaana basatu bo si basiraamu n'amannya, ate ebyembi ab'ekika baalemeddwa abaana obbasigaza. Era omukyala alaga nti anze sina mutawaana, abaana bange nja kusobola obakola ki? Omuntu akugamba ekyo ku mbeera nga bwemugimanyi, tukettera okukaluubirizibwa okugamba nti kantwali, nga naawe ababo bennyini olaba bakola batya? Bakulemerera. Era abaana omukyala n'abatwala. Ebibuuzo ebibaddewo bye bino wammanga, famire kwolwo lwe yategedde nti muganda waffe ekyo kyekinta buli ky'abaana kyalina, ye lwe bakitegedde. Ekyokubiri, babadde bamanyi nti omwami ekyo naye yakik kanyako omchara nabagamba nti namanya gebalina tata wabadaga bayita mugemuta kola ki ha gemutagala kati wabanga tata wabana Sulaimani yabadde abayitira ddala amanya Joani Josephine ha gwosuubira nze muganda w'omufu ngenda kukola ki ekirala tasobola kuba nti omukyala abaana abakyusa amannya nga ku kyalo kuliko abasiraamu abakolagana n'omusajja oyo nga basala naye muzikiti naye ngaate ewange oba ewuwo ey omwana ali musiraamu nga imaamu takimanyi n'abasiraamu tebakimanyi kitegeeza n'omuzikiti abadde akola atya takuliiko kuba njogedde n'omu kuba oluganda bwemufunaga nife tumaze emyaka 10 nga neeki nasitumulabaku naye wunjogerera wano omukyala yazzeeyo n'abaana bonna ab'omugenzi ki ekiddako kyosuubira naam era mbagambye nti bwe muba mwalemeddwa ekyo okigonjololerawo awo wemwakitegeredde nga mukyali kiki mukyerabire kuba bagambye nti aa bakkirize bamugambye omukyala abaana babadde amannya amasiraamu oba babaddeza amannya ge baalina abu nekyo ate omukyala n'agenda n'abaana gulooza kiki ekiddako awo balina kye bakoze tebalina kye bakoze era mbagambye nti gamazima gali nti huwa akuna muganda waffe oli yefudde bw'aba teyabayambye teyabayambye teyabayamba ng'akyali muki temuna kyemugenda kukyusa sokera ddala wan mwalemeddwa bano basigaza ate omukyala badde kiriya yali badde kyakibakweka naye mwakitegedde ate n'abagamba nti aa abaana bange zenjakola okusobola okuba nabo kuba nsisubira nti yaliganye abaana awo singa bataata baga nti abaana bakole batya basigaza naye kasitamwakkiriza maama n'agenda n'abaana kkiriza obagaana ku kitone nnyo ekibaddewo wakati we ne mwami we kati ate agenda kumiumyolira ddala kubanga eyali badde amuboggolirako amuboggolira takola atya ekyo byembi byebbanga lyamaze nga mulamu abadde amuyitira ddala abaana amannya mugemwagala omukola ki omujjoko kitegeeza bwaba teyabayamba tewali kinene kyanyo kyemugenda kukola ki kutuusa basiraamu wali omwana adamu omu yagamba nti bannange nti tuwasanya abakyala nga si basiraamu fe nga fesi yekoze etya naye togenda mufunamu kalungi abadden togenda mufunamu kalungi ajja kukyankalanya nga mulamu ne mukabuli akukyankalanyizeyo lolekyo tuwasa bikiraamu tubegayiridde mulongoose etulina gye twabadde omuwala basiramula musiramule naye nga byabuuza bizito si byangu byakwanukula twakulinku yebadde avunaana bbaawe nti ogaana otya okuleeta krisimasi ewa taata ate nga yiriwe gimuleetera taata si musiraamu naye omusiraamu apakira nga yiri ekoze etya migaati deede sukaali ede n'abitwala ewaani taata gwe bayitaani josefu kati omukyala abuuza lwaki ku krisimasi to tugula munjogere yamangu ngaate okimanyi bulungi nti krisimasi yeyiye akyakikonyeku nfuna nambuuza ekira seeka ebifaananyi birina buzibu ki omwami kyavaga ti ebifaananyi ebyo ti bwebibeera mu nyumba malaika teziyingira nengamba nti tosobola kisomesa mu katuliki n'akitegeera gwekitegeera wandikati bantu banoo malaika nga sigiraba nze mbadde entula nga mbadde bwakenyini bwekibanga okujjako okukkiriza obukkiriza ngaobongo bwobuyinza kimanya okukalulizibwa nti malayika kati weziri wano buti ate Joseph kifaani kirina buzibu ki nga nammwe bennyini mulina abakulembeze bamwe babi bakuba nga muli muzikiti ekibuli muli mukugadafi lwaki babakubirayo ebifaananyi olaba wotajja kwanguwa kumatiza muntu oyo buyo bwakiki ate gyomutandikidde wazibu mbu malayika malayika ziti oli mukatuliki ekifaananyi kyavunnamira ate yakuyambye yayina kya alubamu ali kirina ku ssimu kirina buzibu kati abantu ngaabo bannange barakallahu fikum tebatera kuba bangu bakutereza mulayini ntuufu nakugulubya ngaokyali mulamu njamusalire mumunda kiraba naye nkukakasa bw'oba toyambye famire yo ku mukyala wo ngaokyali mulamu naawe yakulema toyina kyojja kusuubira mu famire yo kyebajja kukola kisinga kyokoze ngaokyali muki kiba kitegeeza ki nti olwoneko ngaobudde bukyali kubanga abaana mubazaala bameka era mubakuza bameka akiraba olwokirala nti omuntu yenna awasa omukyala nga simusiraamu naamu nze nkukakasa nkufaananyiriza n'omuntu aguze engatto nga myufu n'ayagala ekyuke ebire ya bulaaka sikwa kukidaayina gwejjomale omwezi omulamba nga tujukuba ddagala liri lyoyagala ebeere olabe kyenaabeera kya kigenda okuddaku egenda kuddayo mpulampulampulampulampula funa wallahi n'emirembe gyosuubira nti ogenda gimufunamu togenda gifunamu wabula ku nnaku lw'enkomerero allah subhanahu wataala akubuuze simanyi kyogenda mumugamba era abamu abakola ebyo obwongo bwe buba bulowooza ekintu kimu kyokka bino bya ku nsi niye omukkiriza omutuufu amanya nti essaawa yonna nzijiruka mbe mu bulamu n'obwensi ngende wa allah wange tabaraka wataala naye kino ndimugamba ntya ngenda munyonyola ntya omukyala gwe wamweyagalira gwe wamwesiimira n'otwala obudde ne bakukozesa akalagaane bw'otaleete kino leeta ente leeta ki tukkiriza fe tulina mutawaana n'omwana wo fe tuli bakatuli ki tukkiriza akola atya asiramuke funa omukyala yatubuuza ekibuuzo ekirala oli gwe mbagambye gwe bawasanga tata we sibuki simusiraamu yabuuza ekibuuzo nti nika ebeerawo etya nga taatawo taliiwo akuzaala twajjukira nti nika efaanaganako bwetyo taata talinaamu mugabo kubanga si muki kati abuuza ekibuuzo nti nika akyeyo nga ne taata wange anzaala teyaliiwo okimwana okulo otya wanji nga te yakuzaala kati ani akugaba ewomusajjawo nabuuza ekyokubiri nemubuuza nti okakasa ddala ew'omusajja oliyo mu bumenyi bw'amateeka nekakyeyo nga titwagenda kibuli kati ebyo kibizibu byakutegeera omuntu wekiba nga ne shahada ekyakoze etya ekyatagala ebyo byanakkiriza nolwekyo basiraamu barakallahu fikum wallahi mutuyambe nga bwokimanyi nti ogenda nesuuka ssatu tolina kyogenda nakyo okugjako emirimu gye fuba nnyo emirimu gye girongooke funa nnyo okubanga okendeeza ku bibuuzo byebagenda obukubuuza yauma alqiyama bw'oba olina ansa zaabyo obulungi fabiha wa nicma sirina kuinawako obuzibu kola kyeweetaaga funa naye maka yagamba sala allahu alaihi wasallam nti faman nukisha lhisaaba udhiba buli yenna gwe balibuuza ti kino kyajja kitya lwaki kyajja nga bwe kyajja naam nga ansa takola otya omanyanga mumanya nti tabu ekoze etya ezi naam
musa nakunsomesa nera vila leka nzige kwenyewa
muriyena famanu kisha lihisaba muriyena gubalibu uzanti abdallah ruachi wanono elinya ya inase ruachi ni suratu wajisara ruachi ruachi umanyanga umanyanti akalika kwa zikatia nze mabuli ya echa basingo kuchichijia mbongo yalo zanti ajia kulongoza mugezi nyo ani ani mkaza ajia kuchuka ajia kuterera nabala webaia bantu basi mune mune kumune mbaka basi la mukanga nebanywera echitufu basi la mukanga nebanywera echo yogera kuchabu wada sosi bajia kusila mukanga nebanywere abadena chitufu mune wa sila mukanga nebanywera au siwe tuli mulima wa silamu kani wakona batia uuu alimu wa banyuevu bawe semisa obabe ubosu bilanti ananywe kati fadbali baka agaba sallallahu alayhi wa sallam ati inna kulubana baina asabi ya rahmani imitima jafajiri mungaru za Allah yukalibu haa haithi ya shaa ayichusa chusaka wa wako zaatia hadithi na nagati yusubihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira buu ngeri changu masajja musilamu buke saku manjanga msilamu na unge nanga chini kuja kukwesa vila uwesa vila nembe langa pa mujiraba mchiraba neto ina garanti mchara kwa usilamu nbe takarakana nga kwake njini uli munafu na yeke njini uli munafu naam atasi munafu wabrate tala wakuru nji kuhizo kubora mamu na yeke takora atia ilawe wane nendo uze gama ati aati edini yomusajja aha yomchara Basho kena batia Aha Mjala tabana Mjala tabana chi Gwama nyoburu nyito Jakumule kawa atomule la kulatia Yes Usumuru kumwa sanga kubadia Abdallah Tekaragana Nibijo kwanga tipita ambula burunchi Iranga ya kweta muata muada Mfuna mkwano kwani Ngajuzo fawali wali Nani gulabu noguzi Joseph na kulavidira Bana na basomesa nakandianza siku ina kumtawana siku njia mudini yo mimi mkasa genu kwa wanga menyikira kweriri nedini nye nitajimanyi nyo atene tatu sanga na yeti ya mufa wako nyo ugenu kakananga agobire dedeni yani ata chukira njiri ya bali jamina nyo mbibizibu vidi ya wibi nge wa fengu ate kusara ate kusiva ate kutula wisa ate kwezi kilida chilapa obane Fatuma munu Fatuma kama kuri musilamu munu no musanga nga wallahi njala zimiyusiza mbili ziri kwenu kabina kakala kwa mikira mumu musikati mbili ya kakala kutunukayo mungati abdala kadija mungu kwa ya mbade toti ya Allah zana dini ya jisuma wa uta sara zana dini ya jisuma wa kwan sara kezimu zana vya nambi manyi nyenga kuchira ganti ya vimanyi takuina ichimu ukuja kedi nyayoka oyu wakuta wanyi liza mbotu wa teni jozo kini mbotu sana mbotu uchi mbotu sana mbotu 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 Masilamu, tuwebelelemu Tuti Allah wa kutabaraka wa ta'ala Nihinga Allah genda tubuza Ato mwana u Tagenda kuleka O ingile jana Nga yehu Te wamufa ako Elayi genda ganti Ayu Allah wa ngezi Naliwa kusalamu kwa nita tayatako la atia Yawma yafirru maru min akhihi Wa ummihi wa abhi Tata u muduka agati hata hata utoto udukila mwerili binu vya hapa kukwe chicho kendo gamba Allah subhanahu wa ta'ala nuzalomwa nasoka nuzalomwa kwe nuzalomwa kusara nuzalomwa mchana mchana inyaka mnana mitia nga dara mtufu tote gira chichari Allah wogi na munga mbote nulecha kurugana ya kwa karama tuyambe familia za tisembo ude mchari na tichari waramu abana bano kuna kuluwe nkome kilo bali mekwe kwasa omzadde yedda yafubanga bwasobola okulabanga omwana amulaga ekituufu era nakimulaga omwana nalalambalanga akoze atya ngaakuze tegeragana tata tali ansarebu lwaki nti ogugwe yagukola mu myaka gire gyobuki omwana natandika okwetakulira nabanga asobola okwawula ekirungi n'ekibi kubanga mama bazadde bageza kola kusoma sana dini guno fadhili wakati mwana yule wadi edda bado kama ne kulani ya jifumba ne Qur'an yakola atya ejja kwesa nganga bannange tekitera kubaawo okusanga omwana ngo nsomeseza eddiini n'atuuka mu ky'omufanvu musanvu n'ava mu busiraamu kitera kubalaba bayinza okuba nga gye balinde sitera kubalaba ojja basanga nga bebo abaasoma eddiini mu nsoma ey'ekiwogwe tegaragana amaanyi agalina ayina okuba nga amaanyi ago amaanyi taata naye nga taata naye teyasoma naye yagezaako funa mukwano gwange naye omwana teyamalako yali mulalu ebitagambika yakola byayagala taata n'amulemererwa oba na n'okutuuka waka n'avaawo kiraba katugenda okwejukiza nga taata yakolako kyasobola naye osanga eddalo ly'omwana lyali lingi oba osanga waaliwo awo muwaatwa omwana gwe yakola atya gwe yeyambisa naye omwana asomaasoma P7 n'asoma Senior 1 n'asoma Senior 2 3 thaithaidadi ntiyavudde mu busiraamu tebatera kuyetegereza batera okukubaolukola bwe batyo tebatera bino byogamba nti omwana njagala abeere inginia abeere dokita ekyo tokiinaako buyinza so nga omwana okusoma tegeragana ayiga eswala osobola kulwaki mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti abaana bammwe mbalagira okusala nga bamyaka emeka mbakube nga bamyaka emeka ekyo obakasi okiinako obusobozi lwaki nti abaana agenda okutuuka P6 P7 ngaomaze okutegeera eitha mbasaze mwali oba takola atya taliwo eitha akulemeredde oba naye obwayinginia oyinza kutegeera ddi nganiriza n'okukola Senior 6 notabanya nti obwayinginia naabusobola funa mukwano gwane so nkwegayiridde barakallahu fikum faayo nnyo lowooza nnyo ku ki abaana bo kyebanaaba kyoyagala babeere nga tebannabakkaatuuka tebannabakukakanyala tebannabakukula tebannabakutuuka mbeera ega nti abo baakola batya bannema ate bankubadde bakulemye naye ngaogezezzaako ewa allah oliba n'ensonga gy'ogenda okuba nti ayi allah wange nakolako kyenkola ntya siye kyokka ebbanga byomala nga abaana obalina osaba allah subhanahu wataala babiina abaana abalongoofu waasalihili fi dhuriyati allah wange nonkusereezezadde eddowoozo ziva eri wansi ngaomwosiza omukyala nokati allahuma inni asaluka khairaha allah mpe ebirungi ebiri mu mukyalo omu wa khaira ma jabalta alayha n'ebirungi ebyamutonderwamu wa audu bika min shariha allah nsaba onkingiriza ebi ebimulimu wa shari ma jabalta alayha n'ebiri ebyamutonderwamu nomugenda mu nsonga z'obufumbu allahuma jannibna shaitana wajannibi shaitana marazaktana ai allah kyonaaba otugabiridde wano tusaba allah ekisa kingi sitaani ebeneme kubeera nakyo munfuna buluganda omwana noomala omumuzaala kitegeragana n'okola enteekateeka ez'okumusalira kiki akiika akiika kitegeeza ki kwebasa ekyengera allah kyakuwadde nakumusaba abaana bana protecti omwana n'agenda ku ssomero naye tunuulira abaana bo gye basomera basomerawa abaana basomerawa eyo gye batandikira okwononekera n'akomawo awaka eri ku ssomero teri ajja mugamba nti hayya ala sola n'awaka teri amugamba nti hayya ala sola kati kiki funa bw'asoma kyasomye kyalibadde kinywerera luddawa ka kubanga epa eka kikola atya akipracticinga munfuna buluganda naye yinza okubanga amaanyi amanji ag'essola agakomawa naye sola kusomera somera essola muleka bbiri dhuhuri na asiri full stop ate abamu dhuhuri yokka kiraba naye wakatosaala oba osaala muzimu oba osaalamu lwajjuma oba osaalamu ku yidi maama tasaalira ddala so kyekigenda okuddaku tojja kuba na mwana alimu mpeke era agenda kukuzoganya tolina mirembe gyogenda kufuna nolwekyo baganda bange barakallahu fikum tufubenga bwe tusobola okulaba nti abaana baffe tuba jja mu ttaka eddungi ettaka eggimu tunuulira nnyo gwogenda okuzaalamu abaana bo gwesobola okuwangaala ebbanga ttono ebyanga ebisinga obuyinziwa abaana ne bawangala naani ne maama oba allah n'amujjulula maama n'osigaza abaana naye bonaabeera bootyo bootyo bakkojja abo bwe bajja bakujjako naddala nga bakyali bato kubanga baganda bwe bayinza okulemererwa bakola ki naye lowooza nnyo ekigenda okuddako allah singa akujjulula abaana abo nga ddala tobalaze kkuba ttuufu togenda kuyingira jjana togenda kufuna mirembe wallahi ate Allah gina bakubuzaako mwagala nnyo feesi embalagavu mwagala nnyo embooko z'abakyala osabuto tugaana kukwasa mukyala mulungi walillahi alhamdu nomubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam fadfar bidhaati ddiini sosowaza nnyo ki fadfar bidhaati ddiini sosowaza nnyo kiki bona batusosowaza ddiini khasira dduniya wal akhira obulungi bwe tukugenda kukugasa ate ne ku akhira tekugenda kukugasa kuno kwose kukugasiza ne ku akhira tekugenda kukugasa ate omugyemu abaana n'abaana benyini abaali badde bakuyamba ngaomubaka bwayagamba sallallahu alaihi wasallama nti bofa osigaza ebintu bimeka ku kimu ku bisatu waladun salihun yaduu lahu omwana omulongofu akola atya josephine yagenda okusabira kabekasimu nga tasaala tagenda kukuyamba yaduu lahu amanyi taata wange yeyalagawa nki so soona agenda okulwanira emaali yaduu lahu wasabira mukaddemu amanyi taata wange mwetaavu kasitaafudde ate mwetaavu nnyo kubanga takyasobola kwongerako okwongerako kwe nze kukola kusaala nasiiba nasoma quran nasaddaaka nakola emirimu emirungi taata agaba na direct taata agaba naki nibobanga tolese waladun saleh wallahi teri agenda mukuzaalira abadan kiwedde nyekiki nnyo allah subhanahu wataala tukimanye kyobulabu obwensi buno bannange bwakiyita mu lujja ekyokubiri abakyala tubaagala naam naye akakwakulizo weekali tikaageza naabanga byonna byakola abikolera mu makaago byomanyi ne byotamanyi bigenda kukubuuzibwako lwaki ne byotamanyi nti lwa nsonga nti tasobola ebigayinza okutabikolanga woli naye ngaokimanyi nti mukyala wange walo byakola tu tosobola kuwangala na mukyala myaka 12-13 nobanga tisibuvunanyizibwawo okumanya osaala oba tokola atya sibuvunanyizibwawo omukyala toyinza kuwangala emyaka egyo gyo nomuzaalamu baana munfuna notamanya kika kya mukyala gozaddemu ki oba onaabategeera ndi ngomaze kufa nga batwala obuvunanyizibwa okumanya omukyala gotwala bamuzaala gundi njagaleza ebyona nobyinonya tegeragana kabigasinge nobifuna mukyala naye nebabaawe kyotasaako nnyo birowoozo bakyo kivuddeko entabwe yedi bwalaba bulungi mukazi alina ku sente akola wakisekkaawo ate famiry abcb munfuna mukono gwange nakkuba n'akulimba gwe nokwata n'oyoola n'okubaewuwo kunga olesa ettaabu waka omuzaddemu abaana baabo ebiragiro byebiranga ebiragiro tokyamwirako obuyinza buliawo nze nkugambye nti muganda waffe ono allah gweyajjuludde abaana 8 baabagabana musiraamu n'atwalaku taata ne maama n'atwalaku yagenza okufa bwe paba ngaomwana alina amannya agatali ga busiraamu bababuuza nti kikitya naago amannya ge mugamba ga josephine abaana b'omugenzi naye kenyini abadde aga bayita ekyo kyekyamaze egobe mu kibya ani abadde ayita ng'ayita ki ngataata musiraamu osi musiraamu kati mwe abasigadde mugwa mugenda kukolaki ekyokubiri famiry yalemereddwa okutwala abaana naam maama naga nti nze njakuba abaana bange nja kubasobola bweba tolina mbavuzigamba nti mulamu abaana kifuba ddeme togenda kubasigaza halas ebisigadde tokola otya tubuuza tuli fenna ikhwata alkiram tubeere abasiraamu abatuufu tuleme kubeera abasiraamu baidi tuleme kubeera abasiraamu bajjuma tuleme kuba abasiraamu bantalabuusi tubeere abasiraamu nga mumitima obusiraamu mwebuli tusobole okubulwanirira tusobole okubwagala ate awomu n'ekyo nga n'abaana baffe tububakubiriza bawubeere ani ambuuza waalaikum salaam
leka omukono ebyo ebikolebwa nga bogambye kyalo ono abaana niye wabanga afudde gala afuna
tubuuza ekibuuzo nti ku ebyo byonna kuliko kyatamanyi kugambe n'amannya abadde bagayita abaana beye kennyini aina obuuza nti atavunana anti mbuzi ekibuuzo ekiba nga mubaana be mulimu Josephine nga gwe budala nga mubaana be Josephine nga nawe olimuyita oyinza okuga nti omanyi lwaki omuyita Josephine oba Josephine iribuzaabuza omukyala yabagaanti gamba nti nti mwagala okujja ku baana ne taata awo abadde akola atya wamajja ngaosaliire omusiraamu munda anti tasobola kwonooneka ng'omulabako bw'oba okyamulabako n'omuleka ali onooneka ejja kuvunaagwa muyite okole ky'osobola onfuna mukwano gwange n'ensi yonna ekakasa nti butuufu omusajja agezezaako naye akomye wakola atya so si kumala gamyaka bwotyo allah subhanahu wataala tamala gavunaana bannaani wama kunna muazabina hatta nabaatha rasula allah tamala gakolaki ekyokubiri fetuyinza okulaba nga olina omusango allah bwaliraba nga tolina musango tagenda kuvunana fene betulyogera ebyenkana eggulu soga fene betulaba nga musajja tolina musango allah ye ngaagulaba era agenda kukuca oba ntegerekeza so sagala twogere bingi bingi kubanga musajja ayinza okubanga bange era bwekiba nga tolina musango mumaaso ga allah oza allah simwenkanya bwelira binaddako nga omaze okufa kristo fene tomenyenkanaffe nnyo tumenyekana bantu eyakutonda akola atya ate akumenye buki eyo tuba tulinda baraka kisinza obutabafaako kyava kuki bantegereka ye babanga abaana bategedde ensobi nebasabira kutaata waabwe lwaki edwa nga tajanukula nfuna kuba okuzaala obuzaali kikulu kitegeeza kyalina akalandira naani kiyinza okubanga allah byali badde avunaana allah n'abisonyiwa era kyokolabanga maka lumu yagamba sallallahu alaihi wasallam nti allah tabaraka wataala agenda kuwa omwana adamu ejjana eddaala lyejjana abuuze nti allah wange mina ate nabikola ddingalaba amugambe distikfari waladika laka abaana bo bayitiriza nnyo okunsaba nkusonyiwe era kwekusonyiwa otherwise baba kubanga tebakikola wonkutuusiza tewalituuseewo muzayi wange ngambye ntya ti omwana adamu bakuyitaani umaru va ku kisenge va ku kisenge umaru allah akuwejjana tutegeragana naawe kenyologa nti ya rabbi anna li hatha ejjana ino ngifunye ntya ngaolaba byewokola oba tegerekeka obanga kirasi y'abantu booli nabo tutegeragana naawe kenyoro kakasa nti ati bano nabatuuse ntya nga nze ebyange mbimanyi allah alyoka aga nti aa bistigfaari waladika laka abaana bo bayitiriza nnyo okukola ki okuneega ebyankole ntya kitegeeza nti eddaala olituuseko lwabaki kivuddeyo barakallahu so tugezeko abaana tubake tubalekeko mukusinja omutuufu byebisatu byokka ebigenda okusigala nga bitwala bitulabirira mukabuliye mumbaka byeyagamba muhammadi sallallahu alaihi wasallam omwana asabira mukadde bwe ngamba okumwana asabira mukadde we sigamba agula piraawo agula basmati atwala emizindaalo agula amatundubaali n'agula ne bamaseeka abaana asabira taatawo eri mulumbe abo si bejogerako emuyinza okitegera bwe mutyo no barakallahu fikum سبحانك اللهم اها وبوزا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اها اها abaya gamasala manene si mangu gakulamula bayinza okubanga bamututeyo nga tamanyi onakyanukula otyo obanga akimanyi naye nga tasobola alaba tegera nti satalina gwayinza gaana tegeragana nebayo nga bete abadde amanyi nti obaosanga nafunayo obulamu ngaekigendo lwaki akimanyi gyebantwala sikiki naye tomanyi osimanyi akola atya asiika obulamu takola atya kati sagala nyo tukijajingako mangu ago nti bwamuliro bayinza okubanga bamutute naye nga takola atya nga tamanyi funa mukwano gwange obanga amanyi naye nga tasobola kwerwanako tutegeragana baraka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.